Che, 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 we, che, che. Douce café, che, 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 we, che, che. Sambia, sambia, ko, kira gweno salawo. Sirunze katwa, sivalone bugyango luzifu. Baby, na kebete mu, kugwe waliwe chitaterete. Katieta gala ndizute. Ndaka fawa sibu kazi oya kwewe sidikide. Cheche iwe cheche. Kamba ntika kukako webisi gate we sidikide. Cheche iwe cheche. Ndaka fawa sibu kazi oya kwewe sidikide. Cheche iwe cheche. Kamba ntika kukako we sidikide. Cheche iwe cheche. Ha, dankupi manani, watalika mpanchi mpanchi. Avalala bancha we sima ulide. Tane lavu kiti yo, mulie mpeke giravu nempiso. Instidi ya mochangi ranze. Baby, tanku pasa ganye. Mentali, tanku pasa ganye. Emotionali, tanku pasa ganye. Fizikali, poli wakumanya mzanda. Ndaka fawa sibu kazi, oya, wewe sidikide. Cheche, iwe cheche. Kamba, kitako kako, wewe sigache. Cheche, iwe cheche. Ndaka fawa sibu kazi, oya, wewe Sambia sambia ko, ira gweno salawo. Sirunze katwa, sivalone kubyango zifo. Baby na kebete mu. Kugwe waliwe chitaterete. Katieta gala ndizute. Pitane lafu kiftio. Mulie mpeke girafu nempiso. Instidi ya mochangi ranze. Baby, kanku pasa ganye. Mentali, kanku pasa ganye. Emotionali, kanku pasa ganye. Fizikali, poli wakumanya mzanda. Kaka fawa sibu kazi oya. Wewe sidikide. Cheche iwe cheche. Kamba ntika kukako wewe sigache. Cheche iwe cheche. Kaka fawa sibu kazi oya. Wewe sidikide. Cheche iwe cheche. Kamba ntika kukako wewe sidikide.
Best boy.